Hanna, Hanna.
Palazzo
Panama.
Yeah.
Olé, olé.
Fizzo.
Olé, mama.
Yeah. Hey. They don't know. Singa mfuna kachansi mina wewe twende pewe suso kumfua. I can take you to a whole other level. I want you to be my girl. Nandi kutute bulaya na ye wala nenyonye je kumpuba. Echintisa ne bulaya na bazungu baje kwekomba. Kubari twende kwangu.
You're the bucket of roses. Don't you sabi tundu tundu. Banka virenga Moses.
Sweetie, sweetie,
yego kwani na kuchima.
Sema mama, mama, bubu, bubu, bucket of roses. Mama, mama, sweetie, sweetie,
yego kwani na kuchima.
Can you smile for me? Saboro kukola choneche tagisa. I can die for you. I can give away my life.
Mwambi nchati zi wamwe na yate ye wamwe. Nchima nyibadia kumbuza.
One
time I give you my attention and I'll be back on time. Nezigala wa matu no mwane ngusibange bigambo bijja kunsumbua. Kubari twende kwangu.
You're the bucket of roses.
Don't you sabi tundu tundu.
Banka virenga Moses.
Sweetie, sweetie,
yego kwani na kuchima.
Sema mama, mama, bubu, bubu, bucket of roses. Mama, mama, sweetie, sweetie,
yego kwani na kuchima. Abadeke yo kubichi nganda baba zungu vari mubuki sive sonseka. Babate mwami na mchala kajiko na sukari nga mubuti fubeto mesa. Nenga basinga hori, I thought of you, I wish maybe you was around.
Some say Salazo, but I say Palazzo.